go get you a dip dip, shoo to be, yeah. Shake on babble, bodu, bimbo, did it to tre, dum, bodu, lube, did I? Mubet, let them to babble, bum, bodu, did it to poe, yeah. Pitch up, bum, dibby, do to tre, yeah. Wet, lo, babble, bodu, shum, bobo, bayo, did I? Bab, shum, bobo, bobo, whip, 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 wh